Bozeri Bozeri. WYC.
Asta.
Fajiri mapema, mimi na amka. Jogu wa kwanza kabla hajawika. Kiondo mgongoni, jembe begani. Suti mwilini, ready for the money. Nikiona gari, mimi natamani. Nikiona nyumba, mimi natamani. Chakula nzuri, mate mdomoni. Chakula nzuri, mate mdomoni. Let's hustle, hustle. Give up,
give up.
Gase, gase. Tito tiga, tiga. Pesa, pesa wewe. Pesa, pesa, pesa wewe. Vijana wale yo tutafute pesa. Yani tutafute hizo hela. Vijana wale yo tutafute pesa. Yani tutafute hizo hela.
Money, pesa, yeah yeah, wow wow. I see my niggas tired of being underpaid. Timan ye thinking da kore. Before you use me, I go use my senses. Baby, if you coming, please come to your senses. I see my niggas having nightmares in charge. Nature nation such is a daka. Extend tentos since forever. Now never song goes sailing, sailing for every season. After nyasa yen kawatia evesa. Hata ni sote tina nyago kovesa. Na kionse chindengo tuero se pigi pigi. Ni maombi esi si uchawi. Igo toku mianza chinde ginko gosawa.
Pesa, pesa wewe. Pesa, pesa, pesa wewe. Vijana waleo tutafute pesa. Yani tutafute hizo hela. Vijana waleo tutafute pesa. Yani tutafute hizo hela. Pesa, pesa wewe. Pesa, pesa, pesa wewe. Vijana waleo tutafute pesa. Yani tutafute hizo hela. Vijana waleo tutafute pesa. Yani tutafute hizo hela.
Thank you.